It'll only bear fruit in my, the way I see it, is when it bears fruit in my life.
Futhi kungathela iyithelo ngendlela okuyiyo uma kuthela lithela iyithelo empilweni yami.
So let's open God's word to the theme that we have for these days.
Ake sivuleke izwi lenkosi ngokwesihloko lesesizwile kulezi insuku.
There was another verse on my heart.
Bekukhona elinye ivesi enhlizweni yami.
Because that song went through my mind this last few days and weeks, joy to the world. The Lord has come.
Leli iculo lidlulile kaningi enhlizweni yami nasemqondweni wami, leli iculo elikhuluma ngentokozo emhlabeni ukuthi ifikile inkosi.
You know, young people, if you've got joy,
uma uthokoza,
if you've got this overwhelming joy and happiness in your life,
uma unale ntokozo echichimayo empilweni yakho,
you know, it just infectious. It'll influence those around you.
Leyo ntokozo leyo iyathathelana izitheleleke nakwabanye.
That's why often that's what the devil robs of us. Is that joy? He makes us worried. He makes us depressed, especially worries. As we heard Mika say these days, they rob us of this gift God gives to us.
Ilokhu Satan akwenzayo phakathi kwethu alethe nje inkathazo, inkathazo, ukukhathazeka nje. Isigcino kusabalale le lokho kukhathazeka nakuloko kuhlupheka.
And the devil comes with his temptations, whatever he brings across our way, to divert us, to pull us aside from that which God has got for us. And we need to be very careful that circumstances, situations, whatever people say, doesn't draw us away from this which God has got for us.
USathane bese letha izilingo kithina lezo yilingo ezosichezula endleleni zisisuse emgqeni esihamba ngawo uNkulunkulu adinga sambe ngawo.
You know, this morning I had also a situation at work.
Ekuseni namhlanje ngibe nesimo esithize emsebenzini.
And straight away I knew, devil, you're trying to divert me, take me away, remove me from that place where God wants me to be.
Ngaqonda ngqo ngaleso sikhathi ukuthi hawo Sathane ufuna ukungudluza kulokhu uNkulunkulu afisa ukuthi
ngibe khona. And we young people, there are many things, and we think we've got the truth, we've got the real happiness, but in the meantime, it's actually total the opposite. I'm worried, I'm depressed, my life is empty.
Kaningi bantu abasha niba nalento yokuthi athi umuntu hayi ngiyajabula kuyintokozo impela kanti ngaso leso sikhathi kukukhathazeka okuqhubekayo.
So let us read out of Luke chapter 2 from verse 7.
Ncwadi ngokukaLuke isahluko sesibili sukele endimeni yesikhombisa.
And she gave birth to her son, her firstborn. She wrapped him in swaddling clothes, laid him in a manger, because there was no room or place for them in the inn.
Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi.
And in that vicinity there were shepherds living in the field, watching over their flock by night.
Kwakukhona abelusi kulelozwe abahlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku.
And behold, an angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord flashed and shone all about them, and they were terribly frightened.
Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxazonke, besaba ngokwesaba okukhulu.
But the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of a great joy, which will come to all the people."
Ingelosi yathi kubo, "Ningesabi, ngokuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke.
For to you is born this day in the town of David a Savior, who is Christ the Lord."
Ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide.
Young people, God's word is life.
Bantabasha izwi likaNkulunkulu linguphila.
And when you read it prayerfully, it'll do something in your heart.
Uma ulifunda ukhuleka kukhona elizokwenza enhlizweni yakho.
If you haven't got a Bible, then it's time that you get yourself one. And if you can't get one, then ask those here if there isn't a Bible.
Uma ungenalo zifunele lakho thengela kho iBhayibheli ube nalo uma ungenalo ucele nakwabanye abaseduze nawe abangakusiza.
It's worth all your money to buy something which is gold to your soul.
Kungaba yigugu kube kuhle kuwe ukuba ngemali nayo uthenge lokho kuzoba yigugu lomphefumulo
wakho. Last night Reverend Segan said to us, we must not read God's word like we would read a newspaper.
Sithizolo umfundisi uStekeni uthe singalifundi izwi lenkosi kuba ngathi sifunda iphephandaba.
You just read because you have to, you get over it, next minute you've forgotten, it doesn't do its rightful work in your heart.
Hayi ufunde ngoba kumele ufunde emva kwalokho ubeke lapho usukhohliwe ukuthi kwenzekela ubufundani akwenzekanga lutho futhi.
And you know with the newspaper how it is, you'd pick your stories you want to read.
Uyabona ephephandabeni uthatha nje lezo indaba ufuna
ukuyifunda. Which draws your attention.
Lezo ezikuhehayo.
But you know God's word, you don't have to choose, but it's full of diamonds, of precious stones. When you open it up, it can and will speak to you. Whatever page you open up.
IBhayibheli akusiyincwadi yokufunda ukhethe lapha nalapha kodwa lelo nalelo zwi olifundayo lizovula okuqaqa okuthize engqondweni yakho.
You know, yesterday, young people, I visited my mother.
Izolo ke bantu abasha ngivakashela umama wami.
Aningisizeni bakhona abalalayo la, ningalali kusekuseni manje. Abantu abaphuzayo bayalala, abadla ama drugs bayalala, kodwa aningalali enkonzweni. And my mother told me this story. She's 88 years old.
Umama ke wayesengxoxela le ndaba uneminyaka engamashumi ayisishiya kalombili nishiya kalombili.
And she says, you know, my son Dietmar, I have an aunt, or I had an aunt.
Wathi ke ndodana yami Dietmar, ngangino aunti.
And you know, she told me the story.
Wayesengxoxela indaba.
And my mother then related what her aunt had said. Her aunt one day had a dream. And you know, for some dreams are God's speaking to us.
Yesterday,
yesterday I heard of something else, you know, and it's astounding what God has got to say. Then my mother said, you know, the aunt said she dreamt at night she saw the devil.
And the
devil was walking along the road.
Usathane hamba ehla ngumgwaqo.
And he was crying bitterly.
Ekhala ngamunyu.
He couldn't with her. He was sobbing till even his face was filled with tears. He was heartbroken.
Inye ihlathi lezizehla, inyembe zizehla nje ihlathini ekhala engakwazi ukubamba.
And this person who saw the devil said, it can't be possible. The devil crying, what on earth has happened?
Lo muntu uthi wamangala ukuthi uSathane uzama ukwenzani? Ingenzeka into enje?
And so the person said in the dream said, "Let me go and ask the devil."
Lo muntu ke pusheni wayesethi hayi ake ngihambe ngiyombuza umbuzo uSathane.
Why is it? Why is it that you're sobbing like that?
Sathane kungani ukhala kangaka?
So the person went over.
Stop
the devil.
Wamisa Satan.
And the devil was really, he couldn't even really talk. That's how sore his heart was.
And
then this person said, but devil, what's happened? Why are you crying like that? And through his crying and sobbing, He said, you know, I thought I was the greatest liar in this world.
Usathane waphendula wathi uyazi ngangicabanga mina ngingumqambi mangodlula bonke emhlabeni.
The Bible even says I'm the father of liars.
NeBhayibheli lize lithi mina ngingubaba wabo bonke abaqamba
manga. And he cried and he sobbed.
Wakhala uSathane.
And then he says, you know, I've just come past an intersection.
What we are saying, Sandu, well, Dulinda, when it is a lock, Langana Konimqua, Konumin Lel.
And that's, and you know, this is what I experienced. And the devil said, you know, I thought I was the greatest liar. But I found one that's greater than I am. And this person couldn't believe it. He thought, well, there's nobody worse than the devil. But and he said, you know, I found a newspaper.
Uthi ngithole iphephandaba.
I found a newspaper that tells greater lies than I do.
Ngithole iphephandaba eliqamba manga okudlula mina Satan.
This is unbelievable.
Uthi angikholwanga
ile. And the devil said, I found the witness. The witness spoke greater lies than what I did.
Uthi uSathane utholi witness iphepha lelo kuthiwa iwitness liqamba manga ukudlula yena uSathane.
Now this is what an old lady had dreamt.
Umuntu omdala waphupha lelo phupho.
And that was years ago. It must have been 20, maybe even more years ago.
Mhlamba iminyaka engamashumi amabili nangaphezulu edlule.
And the person said, you know, it touched me that the devil even had to say that newspaper has greater lies than what I can say.
Wathi lo muntu kwamthinta lokho kusho uSathane ukuthi leli yaphephandaba.
Bantu abasha, young people, bantu abasha, qaphelane nikufundayo. Be careful what you read. Ngoba nikufundayo angikwazi ukuthi amanga ahlaza ahlaza. Fana niqaphele nithandaze. Ngoba nikufundayo kungene la enhlizweni, kungene phaqa phakathi, kuhlala khona njengeva.
Because you don't understand what you read, that it's just blatant lies from the newspapers.
Futhi asiqonde namhlanje.
And we must understand that today.
Umhlaba wonke, bonke abaphethe umhlaba, ngiyofaka nama newspaper, bamelene nemntwana lozelwa eBethlehem.
Because the whole world, including newspapers, are against the child that was born in Bethlehem.
Angisho ukuthi yonke into bakubhalayo, kodwa inhloso, thina hlambda sikuboni, kodwa bazalwane, fana siqaphele ngoba kaningi ekubhalwayo kuyasithinta.
I don't mean everything that is written there, it's lies, but we must be careful because the things that
amanga amancane ayangena kwena noma thincincinci ukuncane kabi kuyangena egcineni ukholo into engekho.
Because even the small lies sinks into your heart and you believe something which is a lie.
Kanjalo no TV. Yabona thina mina ngakhula ekhaya uTV engekho kube namhlanje asiwazi uTV ekhaya.
Including the TV. I grew up without a TV. Even today, there is no TV at home.
Ilapho nikubonayo, nibona manyala. Nase newspaper, nifunda manyala. Futhi ngampela ngampela, nifuna kona, nikufunda kona futhi.
Because that is where you watch all evil on TVs. And that's where you learn evil things.
And even in the newspaper. That's why these things are put in here, put in there. They draw your attention because sometimes it's utter filth that is written. Things that young people shouldn't even read. And oh, the people that influence others in the wrong way. Woe to them. Woe to them, the Bible says.
Lezi zinto ziyakuheha ngathi ungasondela kuzo impela ukuba uyoyifundisisa uyibukisise kanti zingcolile.
And I don't understand that a Christian has got to go to a worldly institution to put down his case. It's utter and not understandable. How can you do that?
Angiqondi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umKristu ahambise indaba yakhe and esigcawini sasezweni ayoyibeka khona ukuthi angakwenza kanjani lokho.
Why do I say all this?
Ngikusho ngani konke lokhu?
A message also came to the shepherds.
Umbiko wafika kubelusi.
And the message was also said. It was sent, but from above, and it brought life.
Lowo mbiko wawufika kubelusi uvela phezulu waletha ukuphila kubona.
You know, these days, I just mentioned something to somebody.
Kulezi insuku ngixoxele omunye okuthize.
Ngiyabona la kwasiza abantu. Khona uNkulunkulu usifundisile into. Kufanele niqonde lokho basho. Niqonde niyizwe futhi.
Yet kwasiza abantu God taught us things.
Good ukuthi akuhambisani nebala. UNkulunkulu wasihlanganisa la. Wasihlanganisa, wasibumba ukuthi sibe into eyodwa.
You must understand that God created us as one. It doesn't matter what color skin you are.
And uzofika ke abanye sebayabhala izinto egcine ukubhala kwabo ukuthi bakuhlanganisa izinto bayahlungalisa.
And you find people writing things instead of putting together things they separate.
Into ya Satan umhlukanisa abantu. Into ka Satan uSatan futhi sicabana usicabana. Kungekho nokuthokozwa nokujabula njalo sihlala sibukisana ngamehlo abomvu.
That is the devil's evil work to separate. He doesn't bring together things. He doesn't like harmony.
Ngathi kumunye isivakashi.
I said to the visitor.
Ngathi akwazi uba mfundisi wasifundisa.
That Reverend Stegen taught us.
Piano una magnote amnyama namhlophe.
That the piano has got different color notes, black
Niyakuzwa
lokho. Niyakuzwa, do you understand that?
Ama note ahlukene. Imbala yayo.
There are different color
Kwa
notes.
Kodwa uthi mawuyidlala ipiano ukwazi ukudlala izimhlophe zodwa noma izinyama zodwa akuhambe akulungi.
If you play the piano, you cannot play only the white notes or black notes. It doesn't go well.
Uba mfundisi wasifundisa kanjalo uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthi sihlanganise bazalwane. Ngiyazizwa lokho abasha. Mhlawumbe nifunda ukunye, nikubona ukunye, ka TV nibona izinto. Kodwa mawungasihlanganisi into ka Satan.
That's what Reverend Stegen taught us, that we must be one. If you see something differently, that's another thing.
Lo baba ke usuku landayo ngakhuluma naye.
I spoke with that man
the next day.
Then
what hey malume yabona lokho kushilo ngopiano kwahlala kimi la enqondweni.
And he said malume what you said about the piano it stuck on my
mind.
What
uthi yakwazi ngisacabanga le ndaba kwavela kimi ngalendlela.
When I was still thinking about that it came to my heart in this way.
What he Yabona iBhayibheli. Niyabona iBhayibheli. Niyalibona.
And he said,
Amakhasi imbala njani?
If you look at the Bible, what color are the pages?
Simhlophe.
They are white.
Ubhalwa ngimbala njani?
But the writings?
Umnyama.
Black ink.
Ma iBhayibheli kuthiwa ibhalwa konke beku umnyama. Bese ngafunda. Noma ngonke kube emhlophe singesingafunda cha wathi ke malume kwasa kimi odey uyakwazi iBhayibheli liyasifundisa ukuthi asihlangana njengabantwana bakaNkulunkulu.
If the Bible was written only on black or white only would be able to read something.
If the pages were black and it was written in black you wouldn't read a thing. If it's white and you were written in white, you wouldn't read a thing. But because the way it's written, we can read it. And that's what God wants of us. That's why he says, I'm bringing you good tidings. That you can be one. Hayi ukuhlukana, uSathane ufuna usixabanisa, usihlukanisa.
IBhayibheli lisifundisa lokho ukuthi kufanele sibe munye noma ngabe umuntu ungomntsundu noma ngabe ungomhlophe. Hayi ukuxabana nokwehlukana.
The theme joy to the world.
Isihloko izindaba ezithokozisayo emhlabeni.
When Christ comes.
Lapho kufika uma uKristu efika.
When he is revealed.
Lapho ambulwa
to us.
Embulwa kithi
in our hearts.
Ezinhlizweni zethu.
Young people, joy is born.
Bantu abasha intokozo iyabonakala
iyazalela amongst especially young people. Then when you look them long faces, it seems as if sick. Something is totally wrong if you look at them. Where is that joy?
Kuba khona intokozo bantu abasha, hayi uthi ubheka umuntu omusha, umbona umuntu omusha unobuso obude nje, unyukumele nje. Iphi intokozo ngoKristu?
Think of it. Our Father in heaven. Our Father in heaven. That was the first message which was brought by the angels. He says joy. It's inexpressible happiness. Joy. Overwhelming joy of what has happened and happening.
Baba wethu osezulwini, ubaba wethu osezulwini, oletha intokozo, intokozo echichimayo kulowo nalowo, eletha emhlabeni.
You know, when a person is happy, he's full of joy. It's difficult to overcome a person like that. It's difficult to get him down. But when he's full of joy, he's full of energy. He's full of Christ. And by God's grace, no obstacles can stop him.
Umuntu ejabule thokoza akululi ukuthi lo muntu umcindezele umshonise phansi ngoba intokozo iyaphuphuma yiyemqinisayo awukwazi ukumshonisa phansi lo muntu.
You know, firstly, the shepherds were afraid.
Okokuqala abelusi besa.
I think all of us would have been afraid.
Ngiyacabanga ukuthi nathi besingathuthuka.
When Christ walked on the sea, on the waters, the disciples were afraid because they didn't know what's happening.
Lapho uKristu uJesu ehamba phezukolwandle, abafundi besaba ngoba babengaqondi ukuthi kwenzakalani.
But in God's presence comes great joy. Comes great joy. That must be found in our lives.
Kodwa ke bukhoneni bukaNkulunkulu kutholakala intokozo nenjabulo lokho kufanele kutholakale empilweni zethu.
And you know, that joy, it transforms.
Leyo ntokozo iyaguqula.
And regenerates, makes new.
Ivuselele yenze okudala
bebusha. Now when the God said that, young people, you don't know what joy is. You think you're happy for a moment, and that's joy. It's not. It's something that walks with you day and night.
Bantu abasha niqonde ukuthi intokozo yini. Abanga ukuthi intokozo niyayazi, injabulo niyayazi, kodwa aniyazi ukuthi yini. Iyinto ohamba nayo ubusuku nemini.
Joy, some say, has even got healing powers.
Intokozo abanye baze bethi inamandla okuphilisa.
Young people, we can go on and on. Today many people are sick. They are sick because of being depressed, having no joy, they're down in the dumps, everything is difficult. Those people get sick.
Abanye abantu kulesi sikhathi bayagula, bahamba bengabagulayo ngoba bacindezelekile, intokozo ayikho.
And the Bible says that's one fruit of the Holy Spirit.
And
you know, when you meet people and you have to do with people, then suddenly they can sense just that smile. Just that smile. Hello.
Lokho kuyimpilo yomuntu. Lokho kumamatheka kuyamphilisa umuntu. Lokho kubingelela kumnandi.
If a person is sick, and he meets up with you because of that which is in you, that joy which we hear of, because of Christ. Something will happen in his life.
Noma ngabe uhlangana nomuntu ogulayo ecindezelekile, kodwa ngenxa yalempilo kuwe nentokozo uhlangana naye umbingelela umxoxisa kuyamphilisa naye.
If you've got time, just read about joy. What does that? It's something which maybe you can't say in words, but you can see it. and you can experience it. That's the best.
Umutholi thuba ufunde ngentokozo ukuthi iyini. Intokozo iyaphilisa futhi impilo enhle phambili kunakho konke.
And I'd like to start with an example of King David.
Ake ngiqale ngesibonelo senkosu David.
King David, if you read the Psalms and you read what joy had filled his heart, then you understand why he wrote so many Psalms.
Uma ufunda incwadi yamahubo uyathola ukuthi intokozo abanayo empilweni yakhe yayinjani.
It's something that he knew, he experienced. And he says, I will bless the Lord all my times. I will sing to him, bring joyful sounds to the Lord. Why? Because he experienced God.
Athi ngiyothokoza njalo enkosini ngimuhubela uNkulunkulu ngentokozo ngoba kwakumphilisa lokho.
But one thing in his life that destroyed all that for that moment was sin.
Kodwa inye into eyalimaza yachitha konke lokho kuthokoza kwaba isono.
King David knew of those good tidings. He knew it. He experienced it. It was part of his life.
Inkosi uDavid yayazi ngaleyo ntokozo yayiyingxenye yempilo yayo.
But one day, instead of being busy with his daily work, he was musing away, being on his own.
Kodwa ngolunye usuku esikhundleni sokuba abe matasatasa nomsebenzi wakhe wansuku zonke, wayithole yedwa.
One man of God said, Great sins are committed by people who are alone.
Enye indoda kaNkulunkulu yathi izono ezinkulu zenziwa umuntu ngesikhathi eyedwa.
Yabona ikamidla yodwa aninake. Ayi noma ithule noma iphansi noma ayi komidla yodwa. Hawawawa. Ngibona ukhona uSathane lapho. Ngoba ini udla yedwa. Udla yedwa isono. Uyasifihla.
Fanele nikuphawuleke lokho umuntu uma ejwayele ukuba yedwa nje khona ongahambi kahle.
Umntwana kaNkuluNkulu ngibona ngalokho uthanda kwena abanye. Hayi ukuthi abe yedwa. Umuntu uyedwa.
A child of God, you'll see him by or him or her by being with the other children of God, fellowshipping with them.
And you know, one day David saw a woman bathing.
Ngolunye usuku uDavide ubona umuntu wesifazane egeza.
And instead of removing himself and going away, he did something which he should never have done.
Esikhundleni sokuba suke agunduke kuleyo ndawo, wahlala khona wabona okwangafanele kubone.
I often think, what must have gone on in his mind?
Ukuthi kazi kwenzakalani emqondweni wakhe.
Instead of being there where his troops were, where he should have been, the devil enticed him to, at that moment, at that time, to see this lady.
Esikhundleni sokuba ngabe ulapho khona amasosha akhe empini naye, kodwa uSathane wamuhungela ekutheni abe yedwa.
Girls, be careful.
Mantombazane, qaphelani.
You know what goes on in your heart.
We ask ukuthi kwenzakalani
enhlizweni yakho. You know what goes in your heart when you don't dress properly.
We ask enhlizweni yakho ukuthi kwenzakalani uma
ungagqoki kahle. And you do it on purpose.
Kokunye ukwenza ngamabomu.
The Bible says if you entice somebody to sin, it would have better been that you never were born.
IBhayibheli lithi uma uyengela omunye esonweni kwakuyoba ngcono ukuba uzalwanga.
And the devil knows where to start.
Futhi uSathane uyazi ukuthi
fanele aqale. He knows where man is weak.
Uyazi ukuthi umuntu
wesilisa uthaka. And he knows where to go.
Uyazi ukuthi kufanele ashone phi.
And that's why the Bible says watch and pray. Watch and pray.
Yikho iBhayibheli lithi lindani nikhuleke, nilinde nikhuleke.
You know, young people, it's a thing that has gone through the young generation is worse than COVID 1,000, 1,000,000 fold.
Yazi bantabasha into eguduza ihamba hambe phakathi kwabantabasha inzima imbi kabi.
And you know what? That is what's worrying, what we see and what we read. It is as if it's promoted to live an immoral life. It's if the right thing. You can change one partner and go to the next partner.
Lokhu umuntu akubukayo akucabange kungene ngqondweni yakhe kuba ngathi angasuka kulo athandane nalo asuke kuya aye komunye futhi.
And when they use advertisements, look at the advertisements. It's always the best, the most beautiful, and you think that's life. That's not life. That's the beginning of death if you go that way.
Omubuka noma uzwa izikhangiso ekhona ucabange wentha kuinjabulo impili ihamba kanjalo impela kuhle kanti ububi obukususa lapho
bokufaka kokubuye abantu abasha njengamhlanje ucansi nepornography ubona abantu abantu angazi usathana nje wathi bu ngefu emnyama hawu uNkulunkulu akasisi. UNkulunkulu akasiza abantu abasha. Obani abazosihola kusasa makunje.
There's nothing as bad as pornography nowadays, which troubles many young people.
I think there are very few young people that aren't caught up in this whole whirlwind of immorality.
Bambalwa abantu abasha ngokubuka kwami abangabambekile kulokhu.
It's that one thing that robs many, many, many people of their joy.
Lokho kubaphucile intokozo yabo abantu abasha.
Futhi ngifuna ukusho namhlanje. Ngizonihlebele.
And I want to say this today. I want to whisper it on your ear.
Yabona umuntu odelelayo.
If a person is cheeky,
that's right, arrogant. Akakhula amantombazana angazi yini kunina la nje. Ah, uSathane uqala kunina agcina kunina angazi. Waqala ukuefa. Hayi ayindodeni, waqala ukuefa, wazi ukuthi uefa hawu. Mhlawumbe ingqondo angazi, engisho ngoba manje bazothi malume. Cha.
More especially with the girls.
Yeah.
That's where sin started and that's where it ends. I wonder why. It started with Eve and it continued.
Ingane lalalani basho mungasho thina abadala asiboni ingane edelelayo yabaze edelelayo unamazi nje mayikhuluma uze ethi hey uyahlaba manje hey uyabhluka akuthatha umesa hey impilo yakhe ayimsulwa uyantshela ngiyasebela.
Listen here, children. If you see an arrogant child, a cheeky child, you can see and hear when she is speaking. Something is not going well with her.
Angazi kuyahambisana. Kuyahambisana angazi kanjani. Kodwa nomfana futhi mayeqala ukuthi hayi uyakudelela, muthi uyakhuluma naye akukhombe lehlathini, fohlo fohlo. We ukungcola ukhona lapho izandla sigcwele igazi achazeki.
Likewise with the boys, if they start being cheeky and chat back, you understand something is going wrong, something evil is there.
USathane ngalokho ufuna ukusidiliza abantu abasha aniqonde namhlanje usathane ngalokho uyasidukisa thina abasha ufuna ukuthi sisasa lethu lingekho.
In that way is a trick of the devil. He wants us to go astray, not to be on God's way. These days I visited an old man.
Futhi ngiyabathanda abadala kakhulu abantsundu. Abadala angazi kudalwa yini kwala kakhulu abantsundu. Banokuhlakanipha ungayazi.
I love old people, especially the black people. They've got a wisdom.
They've got a wisdom when you think about it and say, but where does it come from?
And when Mausu ucabanga lokho ucabanga uthi ikazi bakuthathapha ukuhlakanipha ongaka.
And he said to me, we were walking through the greenhouse.
Wathi ke kimi lapha sihamba kuleza zindlu lakusitshale khona.
Malume, yabona, if I see a girl or a young child, any young child, I can tell you that child was born of a child.
Wathi malume, uma ngibona ingane ngakutshela ukuthi leya ngane uyayibo yazalwa yenye ingane le.
Cabangani. Wena uboni, mhlawumbe ucabanga ukuthi uhlangiphile, uyazi. kodwa wathi malume ngiyakubona mina yabona ingqondo ingqondo ibe phansi ayivuthile ayivuthile kuyabonakala kubonakala ngumzimba kodwa hawawawa hayilo uvela uvele kwenye ingane yabona nina abasha wozani kuJesu wozani uzonibuba nibe musha sha ngoba anacala kulokho nivele emhlabeni nje anacala uNkulunkulu wavuma.
You can see that this child is not well matured in the mind. You can see that it was born of a child.
And even the body, you can see it. Poor child. Poor child.
Uzubona ngisho nasemzimbeni awuqinile umzimba ngoba yazalwa
vele umntwana akaqini. God never created it to be like. He said, good tidings. Children are born at the right time from the right people. That's the good tidings we hear of.
Izindaba ezimnandi esizwa ngazo ethokozisayo ingane izalwa umuntu osekhulile.
And there David falls into sin.
UDavide wawela esonweni.
Now let's read what he said when he fell into sexual sin. Let's read it.
Ake sikufunde lokhu uDavide akushoyo lapho ewele esonweni sobulili.
Psalm 32 verse 3.
Ihubo isahluko samashumi amathathu nambili.
Psalm 32 verse 3.
Indima yesithathu.
He says, when I kept silence, my bones wasted away through my groaning all day long. He says, when I kept silent with the sin of mine, which I had committed, he says, I became like a dead person.
Uthi ngafana nofileyo lapho sengenza isono simthola ethi kwathi ngithule.
He says even his bones wasted away. But young people, your body wastes away if you live in sin. Don't ever ever forget that.
Uthi namathambo akhe aguga. Umuntu omusha ngisho namathambo
ayaguga. Today a young girl is being buried not far from here. And you know what? She was still young, but she had cancer. And I don't say that's because of sin, no. But young people, there are things going to come across our ways because of being sick spiritually.
Namhlanje khona omunye omusha ongcwatshwayo hayi kude kakhulu usuka la angisho ukuthi ushone ngenxa yesono kodwa ube necancer. Bantu abasha kufanele sibe ngabaqaphelayo.
Verse 4, for day and night your hand of displeasure was heavy upon me. My moisture was turned into the drought of summer.
Ngokuba imini nobusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami uloya lwami lo manje ngokomisa kwehlobo.
If you are robbed of that joy, your bones are wasted away. You dry up inside. You dry up like a summer's day where there is no more water.
Uma wephucwele intokozo esizwa ngayo. Namathambo akho ayoma ome kube ngathi kuphele ngisho nehlo.
But what helped David? What helped King David? He said, I acknowledged my sin to you and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord.
Wathi kuDavide okwamsiza ngasivuma isono sami kuwe angisifihlanga isiphambeko sami ngathi ngiza kuzivuma izono zami. KuJehova wena wathethelela icala lesono sami.
And then David says, when I confessed my sin, then you instantly forgave me the guilt and iniquity of my sin.
Uthi ngokushesha wasithethelela isono sami nobubi bami.
You see, David puts it plainly. Your body suffers. You suffer tremendously if you live in sin.
Yabona uDavid ukubeka kahle konke obala umzimba nawe uyahlupheka ukhathazeke uma umuntu enze isono.
But now let's listen when he had confessed his sin.
Akusilaleleke uma sesivumile isono.
And when he received forgiveness.
Esetholile intethelelo.
Verse 11.
Ndima yeshumi nomuvo.
Be glad in the Lord and rejoice, you righteous. Shout for joy. All you upright in heart.
Jabulani kuJehova, nethabe nina balungileyo, nethabe nina nonke baqotho ngenhliziyo.
You hear? He says, shout for joy. That was his reaction. It wasn't only joy. He says, shout. Shout out. I can't withhold myself. I can't contain myself because of the joy that I've received because of my sin being forgiven.
Uthi qhumuka ngentokozo, qhumuka ngenjabulo. Injabulo umuntu abanayo uma esethethelelwe isono
sakhe. Now the Bible says, if he forgives our sin, it's removed from us as the east is from the west.
Lithi iBhayibheli uma umuntu ethethelelwe isono sakhe, uNkulunkulu uyaqhelelanisa.
Often we doubt, are we really forgiven? What I've done, the abortion maybe that I had, can really Christ forgive me?
Kaningi siyangabaza ukuthi kodwa ngempela ngithethelelwe ngempela, kakhulu ngalesi sisu engasihushula, uJesu angangithethelela nami.
You know, that's a trick of the devil. He puts your head long into sin, and when you're inside, he says, it's all over. There's no hope for you. You can never make it again.
Lokho ke kungubuqili buka Sathane. Amhola umuntu amfaka amthi dlwa esonweni mayise phakathi amshiya khona. Azathi ngeke uze uthethelele.
I want to relate you the story. Now listen. There was a Dr. Chapman.
Udokotela othize uChapman.
Who was a preacher.
Wayengumshumayeli.
And one day, a German mathematics professor came to him.
Ngolunye usuku uprofessor wezibalo waseGermany weza kuye.
This man was troubled by alcohol and it had wreaked havoc in his life. The strong drink destroyed him.
Lo muntu wayesidalwa nje isidakwa nje lesesilala khona esingazazi ukuthi siubani ka.
See, niyabona bashu uSathane uqala uhlangphe kabi okufaka esonweni. Ukuthi ukhohle usizo phuza thatha ama drugs and then uba high and then egcineni uphansi phansi emgodini ujulile uSathane unjalo kuyahlebela. And so this German professor came and he said, sir, I need Christ. This drink has destroyed my life.
Lo professor waseGerman wafika kulo mshumayeli wevangeli wathi ngisize mnumzane. Uphuzo luyiqedile impilo yami.
And during one of the sermons of Dr. Chapman, this professor got converted.
Kwenye intshumayelo ya Dr. Chapman, lo professor waphenduka.
And God saved him of his drink.
UNkulunkulu wamsindisa ophuzweni.
Now Dr. Chapman used to often gather his men before the service and speak to them.
Ngokujwayelekile uDr. Chapman wayehlanganisa amadoda njalo.
Every Sunday morning he would call the men together and he would speak to them.
Abahlanganise ngaphambi kokungena inkonzo akhulume nabo.
And then one morning this doctor said to these men.
Ngolunye usuku ekuseni lo dokotela wakhuluma nale ndoda.
He says, what does it mean that our sins are removed from us as the east is from the west?
Wambuza umbuzo ukuthi kuchazani lokhu ukuthi izono zethu ziyasuswa kithi kube ngathi zihlukaniswe njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga.
God was trying to tell us something.
Ukhona uNkulunkulu azama ukusichazela khona.
And then Dr. Chapman said to the professor, mathematical professor, sir, can you work out how far is the east from the west?
Lo wayesethi mnumzane awenze lesisibalo ukuthi impumalanga nentshonalanga kuhlukene ibanga
lendaba. Immediately the professor took a piece of paper, a pen, and he started working out how far is the east from the west.
Lo professor wasethatha ipen nephepha kwazama ukwenza isibalo ebala ke manje.
And as he started writing,
ukuthi intshonalanga nentshonalanga impumalanga kuhlukene kangakanani.
He burst out crying.
Ngokuphazima waqhumuka wakhala.
He sobbed from the bottom of his heart.
Wakhala waqhunyelwa inhliziyo.
And he said, men, you can't measure the east from the west.
Wathi kodwa awukwazi ukulinganisa lokhu impumalanga nentshonalanga.
You know, when I put a peg here and I go east,
wathi uyabona uma ngibeka isilinganiso la ngihamba ngishona empumalanga.
Ufake into noma ipeg.
Noma ubeka isigqobo la.
Isigqobo, ngithi okay, sengiye empumalanga.
Bese ngithi hayi sengiyasuka la kulesigqobo ngempumalanga manje.
He says, you know what? You'll always go east, 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 go right around the world going east, east, east. And you get to the back to where you left and you're still going east.
Uthi uyohamba usuke laphi lokhu uhambile ubheke empumalanga. Uyobe uhambile ubheke empumalanga empumalanga uzubuye uqhubeka ubuye uze la kade ukhona uqhubekele empumalanga.
And the west will always be behind you. All the time.
Njalo intshonalanga iyobe lokhu isemva kwakho.
All the time as you walk east, the west will be behind you.
Njalo uqhubeka ubheke empumalanga intshonalanga isemva kwakho.
So it's immeasurable. Immeasurable. You can't measure it. You can't fathom it when God says, your sins I forgave and I've forgotten.
Lokho kuchaza ukuthi akuchazeka kulinganiseki uma uNkulunkulu ethi izono zakho uzisusile kuwe njengokuhlukana kwempumalanga nentshonalanga. Akulinganiseki lokho.
Do you understand now why God in heaven, our Father in heaven, sent his angels to the shepherds, to the whole world? Not only to a few people, he said to the whole world. Great tidings and tidings of great joy. Because he knew, God our Heavenly Father knew that sin kills us. And it's only through Christ we get an immeasurable joy.
Usiyaqonda ke manje ukuthi kwabangani ukuba uNkulunkulu athumele izingelosi kubelusi balethe izindaba ezimnandi zokuthokoza okukhulu ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi isono siyamlimaza umuntu siyambhuqa-bhuqa umuntu yikho letheke izindaba ezimnandi zokuthokoza zokusindiswa komuntu.
My last story, there were others but I think we've had enough.
Indaba yokugcina bekukhona enye kodwa ngibonise kwanele.
Listen, why do we say this? God wants to say to us, and may he explain it to you maybe in a different way. Maybe you experience it in a different way. What it means to experience this joy in your heart. Because sin is a joy or happiness, not a joy. There's a big difference between happiness and joy. That happiness for a short time. And you're back worse than you were before.
Manje ngikholo uzokonda ke lokhu mhlambe wena uzocabanga ukuthi uyathokoza esonweni uyajabula khona kodwa injabulo yesono iyinto yesikhashana nje into ephela edlulayo.
And you will always want to chase it again. You always want and you'll never get to the point where you're satisfied. You'll always want to chase it. You'll never catch the tail of it.
Leyo ntokozo yakho yezwe into yohlala uyijaha mlibe nje lokhu uyihubhila ungayibambi kodwa ngeke uze uyibambe uyifice la ekhona.
This last story is about a girl that was going to be sold as a slave.
Le ndaba yami yokugcina imaqondana nentombazane eyayizothengiswa ukuba ibe isigqila.
That's what Christ came to save us from. He came to save us from being slaves to sin.
Ilokho kuKristu ezela ukusindisa kukho, wazo sisindisa ekutheni singabi izigqila.
Many things in the past were done which weren't were the evilest practices you can imagine. And this young girl was taken to an open market.
And
they say she was a beautiful young girl. And when people saw her, they say that is the girl they looked for and wanted. We want her to work for us. And so the auctioneer started the auction.
Lowo kwaye ngumthengisi waqala kwamemeza ke manje ukuthi useyadayisa.
And the highest bidder, that person who that would have paid the highest amount of money was able to get this girl.
Washo ukuthi lo ozoba nemali eningi kunabo bonke uyena ozoyithola leyo ntombazana.
And you can imagine this young lady, what must have gone through her heart when people like animals were bidding for her.
Abanga nje ukuthi yayizwani leyo ntombazanyana encane. Bonke abantu lo nalo wayethi ngizoyithenga ngemali engaka, nomunye ngizoyithenga ngemali engaka, lo nalo
obencintisana ngayo. And so the bidding started. They say it was furious. It was hard as the one bid against the other for the highest price.
Lowo nalo efuna ukuyithenga ngemali enkulu efuna ukufaka ngaphezulu yabanye ifuna la intombazanyana.
They say as the bidding went higher and higher, at the end it was only two men left.
Bathi ngokukhuphuka kwemali lokhu iqhubeka iya phezulu isigcina kwagcina kusela amadoda amabili afuna
ukuyithenga. The one man was angry, he was furious, he was swearing because he wanted to be the one that would be able to pay for her.
Lenenye indoda isicasukile ithukuthela isihluthukile impela izithuke nokuthuka.
But the other one, he was just quiet and refined, and it just kept going, which to what he believed he wanted to do.
Kodwa lenenye indoda ikhuluma ngephimbele imnandi eliphansi ilokhu iphikelele isho lokho ekushoyo.
In our lives, young people, there is a bidding going on. The Lord wants us, and the devil is fighting it with all his heart.
Empilweni zethu bantu abasha, kukhona ukuthengiselana okhona. USathane usifuna la, kodwa noJesu uyasifuna.
And so suddenly the bidding came to an end.
Ngokuphazima ke lokho kuthenga kwanqamuka.
Because the highest bidder had won.
Kwafinyelela esiphethweni ngoba lo waba nemali enkulu kunomunye waphumelela.
This man who was more refined, more silent, was at ease, at peace, he was the one that was prepared to pay the highest price.
Kwaphumelela le ndoda le eyayinephimbe elipholile inomoya ophansi.
And so this young girl was taken to him. In her heart, she hated what was happening. She hated the way she was treated. She couldn't withhold herself because she was blazing angry of what these men were doing to her.
Wayesethukuthele ngalokho okuxakile ngenxa yalento ebiyenziwa yilaba bantu kuyena.
And so she went and stood before the highest bidder, the new owner.
Kwadinga ukuthi le ntombazanyana kiyoma phambi kwalo okhokhe inani elingaphezulu kwabo bonke.
And it is said she hated him with every part of her being.
Ithi le ntombazanyana ngabazonda laba bantu nga ngayo yonke impilo yami.
Uyabona kunjalo. Abantu bazokufaka esonweni. Kodwa kwafika lapho bazonda into ongayazi, ngoba uyazi ukuthi badlala ngawe. And so this girl drew close to this man.
Le ntombazanyana ke yayisisondela iya kulo oyikhokhele inani elikhulu.
And it said suddenly a change came over her face.
Ngokusondela kulo phazima kwaguquka ubuso bayo.
First, there was a look of pure amazement.
Kwabonakala ukumangala okungenasici okumsulo.
Followed by an expression of complete unbelief.
Yayingakholwa ilokho ekubonayo nokwenzakalayo.
As she stood in front of her new owner,
njengoba isiphambi kwalo oyithengile,
she saw him tearing up the auctioneer's notice that he had purchased her.
Ya wabonakala loyithengile ethatha leli phepha noma islip athenge ngaso esidabula esiphula phambi kwalentombazanyana.
In front of her eyes she stood and he tore everything up.
Waliqebhula leli pheshana waliqebhula walicuca.
And with a smiling kind face, he said to the trembling girl,
"Lendoda ngobuso obumamathekayo obuhle yayisikhuluma kulentombazane.
My dear, you are free. I've bought you that I might free you."
Yathi wathi ke ntombazanyana, "Ngikuthengile ukuze ngikukhulule.
I bought you that you might have joy in abundance."
Ngikuthengile ukuze ube nentokozo echichimayo.
Too stunned for speech, the girl merely stared till finally, with a cry of joy, too deep for words, She cast herself at the man's feet.
Lentombazanyana yaphelelwa amazwi okuwasho yazilahla enyaweni zalendoda.
She couldn't express herself enough. They say a cry of joy, of great joy, moved over her lips.
Yehluleka nokuthi izothini. Kuyashiwo ukuthi intokozo echichimayo noma engaphezulu edlula ukwenza iyasuka ngisho eindebeni zomlomo.
And she threw herself at his feet.
Wayilahla enyaweni zalendoda.
And she said, "Oh sir, I never thought this would ever happen to me.
Wathawumnumzane, angizange ngicabange lokho
ngisho. I thought this was going to be part and the end of my life, a difficult, difficult, hard life.
Bengithi lokhu sekukuphela kwempilo yami, sengizophila impilo enzima elikhuni."
But she said, "Oh master, I love you and I will serve you for life."
Wathi umnumzane, "Ngiyakuthanda, ngizokhonza impilo yami yonke."
What kindness this man showed to this girl.
Le ndoda yakhombisa umusa nokulunga kulengane.
That won her over.
Lokho kwayizuza le ntombazane.
Here was the other man, aggressive, furious, angry. He would have torn her to pieces.
Lenenye indoda ebithukuthele ihluthukile ebibonakala ukuthi ingayihlebi.
Because that's what the devil wants to do to our lives.
Ilokho kuSathane afuna ukwenza empilweni zethu.
But here was this man with great kindness and inexpressible love. She felt it and she said, "Sir, master, I will serve you out of love of my heart." You see a person that's met Christ where joy comes in. That great joy, you say, is nothing too much. There's nothing too much for me to pay because of this joy that's in my heart.
Kodwa lenenye indoda yayibona elungileyo yethobileyo yayizuza lengane yayinikele ekutheni ikhonze impilo yayo yonke. Niyabona kwenzakalani umuntu uma ethole intokozo yangempela.
I bring you good news of great joy which will come to all the people. And this, what this man did to this girl, that's what Christ wants to do for us.
Nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke. Yilokho kuKristu akwenzayo.
Let us pray.
Asikhuleke.
Lord Jesus, take these words, break them as you broke the fish and the loaves. May they bring great joy, which you can only bring to our lives.
Nkosi Jesu, ngiyacela ukuthi wathathe lamazwi wahlephulele lo nalowo njengoba wahlephula lezo zinkwa ezaletha ukuphila empilweni zalona lo.
Amen.
Amen.